Ooh, yeah. It's like the Ashanti music.
Kuvale wagena mu December, namanye bintu by'omukwano byakatemba. Nalina kwagala lumu mpaka magumba, nafene kitubula kufuna kayumba. Ebyo bye byongera okumenya omutima nga nze. Ono tudde mu mpewo ate nga n'enkuba etonya. Oh, yeah, mvudde ku love. Ono mvudde ku love, yamenya nnyo n'endege mitaafu. Siganye binyuma naye kampite. Mvudde ku love. Oh, mvudde ku love, yamenya nnyo n'endege mitaafu. Siganye binyuma naye kampite. Nebwe wetonda nojulo kukaba, manya maziga gaba chalaga muswaba. Jogera mazima okumanya na chuka, bino bye wefuka mizanda bakusaga. Oba wachikola politikali, jagalo manye ticha nunya emotionali. Mubyo mukwano walina akademikali, echimumya wachikola intentionali. No, no, yeah. Mazimo muntu alina bangi, laba wempala kukubo chichia bangi. Waliyo nsubira kulia chinze, muno mutimo kukubye kusengenge. I thought you loving me body to body. Yeah. Maybe you feeling me body to body. Okuvale wagenda mu December, namanye bintu by'omukwano byakatemba. Nalina kwagala lumu mpaka magumba, kafene kitubula kofuna kayumba.
Bwoba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala back, kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omuwa ogugwo. Naye ekisinga byonna bugumiikiriza mu relationship. Tusisikana ebintu bingi, tulaba ebintu bingi, tukemebwa mu ngeri nnyingi, naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola okugezaako sisiikana ebirungi bingi. So n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga naawe omwagala, kyemba saba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza, mujja tuuka ku birungi bingi.